dajimsafi.com
Nakumbuka siku ile tulivyoonana, moyo ukadunda, macho yalivyogongana. Kivipi nificho kweli nilikupenda sana, hata nipige ndoa ya mkeka mimi kwangu bali, ila moyo wangu unautesa. Ukiwa mbali ndo shida, chumbani umeweka bwawa, ni moto wa kudiba mwili wako wenyewe mgawa. Ukinipa na shiba na mchumba usiende bali, nyuma utasikia msiba. Unatatisha ukinama wenye uma kichugu, tukesha usiku mchana mama apate mjuku. Na kusindikiza hadi sokoni, si basi wivu tu. So baby let's go fall away, fall away, fall away. Twende wote fall away, fall away, fall away. Baby let's go fall away, fall away. Fanye kwako samaki na kwenu hakuna umeme, ndo maana nyuma hujapijwa pasi. Na isosho unajua maisha yangu ya manati, before niliwaza sana mchumba ningekuweka wapi. Maana shazoea kupati mlimani kwa Masaki, nikijichana na bati kitandani nitoe tete nasi. Hapa kikubwa ndoa ndo ninachokisubiri, yani mekupa moyo paka sehemu za zili. Kuna kitu kinipa na lewa bila chingili, mzuli wa sula mpaka tabia, na kwake pombe ni alamu, lakini mtoto na mguu wa bia. Kuwa naye najivunia, kinigusa kabisa nazimia. Usiku napewa nilisha, nataka nichomeke pazia. So baby let's go fall away, fall away, fall away. Twende wote fall away, fall away, fall away. Baby let's go fall away, fall away, fall away. Twende wote fall away, fall away, fall away. So baby let's go fall away, fall away.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.